Sometimes I bring back to your line, oh. Sometimes I never stop wish you well, oh. Sometimes.
Hey, nakesha na mawizi makomoni, tungiga njana mapipi mfukoni, sigareti na mimoshi jikora kuni, simzi kipigo mbona lizo wanekani. Life mami boo, sometime na kuwa peace girl. Umeni kill man, umeni shoot shots girl. Umeni kill mada 2A1. Hey, nakumbuka zile time, smile na kicheko nikipushi kwako utam. Never mini wako unafika menafika nikipushi utamtam. Akili na inaluzi yani anytime. Nakesha na minungi yani sometime. Umeni mada yani anytime. Hey, kwako kingia mlango nafunga. Teje na madawa na sindano na kudunga. Kyota na kinda miungurumo kama kunda. Unachitama na kupanda kama punda. Ainaka mojuzi na kupanda kama punda.
Sometime I bring back to your line, oh. Sometime I never stop wish you well, oh. Sometime.
Na fresh mind, lakini bado akupicha.
Wewe ndo upendo lofanya kakuficha.
Kosa la kuhendo mbaka kwa kinukisha.
Sio wa mapengo umefit kwa maisha.
Pia na manane kitandan so amazing kama sai. Ulivo ni vuluga mimu zako siji wezi, I can't you lie.
I remember you are devil's all, not your love. I remember you are precious, so beautiful
girl. Sometime I bring back to your line, oh. Sometime I never stop wish you well, oh.
Sometime.
Old Vibe Music.